Ngiyabonga mfowethu Sekman.
Good morning friends. It's certainly deemed.
Sanibona kuseni bangane ngokuthi ngempela lokhu ngikuthatha njengenhlanhla enkulu kubuya futhi nalomphakathi lapha eCanada. Sikunesikhathi esithile selokhu ngaba lapha ngaphambilini futhi bengihlala njalo ngilangazelela ukubuya. Ngiyabathanda abantu baseNkangala nabantu basezintabeni bangabantu basekhaya nje lutho lokho sikubiza ezansi estates nje abalula nabajwayelekile abantu bangempela nje ukuthi wena nje akukho lutho oluyisitashi ngabo bangabantu nje abathemba uNkulunkulu futhi abakholwa uNkulunkulu futhi bathobekile ezinhlizweni zabo futhi ileyo ndlela uNkulunkulu asebenza ngayo ngabantu abanjalo. Akuthathi amabandla amakhulu uJesu akagaze athembise ukubuthana namabandla amakhulu wethembisa ukubuthana njengama noma aphi lapho kubuthana ababili noma abathathe egameni lami lapho ngiyoba phakathi kwabo. Kanti futhi lithi uma abantu ababizwa ngegama lami beyobuthana ndawonye futhi bakhuleke khona ke ngiyakuzwa ngisezulwini futhi ngiphulukise izwe labo. Futhi kulezi sikhathi esikhulu bengizela ngempela iholiday elincane kade ngisemgoqeni manje njalo njalo izinyanga ezisithupha nemihlangano inokubhidliza ubukhulu kubumina futhi bengidinga ukuphumula kuncane futhi ngacabanga awu kuphakathi kokuthi ngizokwehla nomngani wami umfowethu Welch Evans ezansi eFlorida futhi ngidobe esikhashana khona ke kwenzeka ngacabanga uyazi bekungaba kuhle ngempela uma ngenyukele Thousand Creek futhi ngadobe esikhashanyana ngahamba ngayo zingela ngibone umngane wami uChris Beck nabanye babazalwane ngakhona ngacabanga bengingeke ngenzele uNkulunkulu uDumo ngaphandle uma ngibe nezinkonzo ezithile lapho zabantu. Ngakho khona ke konke kwafinyelela entweni eyodwa futhi ngedlula ezimemweni zami futhi ngathola omunye wayethathe indawo kamfowethu Hunter ngale 1000. Ngakho ngishayelela umfowethu angilazi ngempela igama lakhe angahle ukuba ulapha kulokho kusa futhi ngibiza nginencwadi eyabuye wayesebhala iphendula wayesethi ngani impela sizohlela umhlangano noma emibili noma ubusuku noma ububili senzele wena lapha futhi wathi ngizokulungiselela umphelekezeli ukuba uphume uyodwa. Futhi ngakho lokho kunginika ithuba lokuba ngize futhi ngivakashe nani futhi ngakho-ke bayehla ngathi awu ningakhohlwa iGrand Prairie ngoba ngima lapho mhlawumbe bangangibekezelela usuku noma ezimbili ngisephakathi lapho ngakho kukanjalo silapha kulokhu kusa.
And I'm sure you'll be
kodwa siza ukuba sibe yisibusiso kini futhi ngiliqiniso nizoba yisibusiso kithi futhi silapha hayi ukumela noma yiphi inhlangano sizama nje ukumela uKristu futhi nguye. Futhi ngineqiniso ukuthi niyamazi njengomsindisi wenu noma ngithemba ukuthi niyamazi ekuthethelelweni kwezono zenu nasekugcwalisweni kukamoya. Futhi manje izikhathi eziningi lapho engihamba khona ngiyokhulekela abagulayo emhlabeni jikelele abanye babo uthi futhi Branham umphulukisi ngokukaNkulunkulu manje lelo yiphutha angiyena umphulukisi angikholwa ukuthi noma yimuphi omunye umuntu ongumphulukisi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ungumphulukisi futhi uNkulunkulu usevele ukwenzele konke lokho okungenziwa manje into elandelayo ngokukholwa kwakho ukuba ukholwe emsebenzini wakhe osuqediwe.
The place of a doctor. I'm not a doctor.
Futhi angizi neze ukuthatha indawo kadokotela angisuye udokotela futhi ngiza ukuzokhulekela abantwana bakaNkulunkulu iziguli zika dokotela abangane bami futhi ilokho esikuzele lapha.
And we're happy to get to meet in this
futhi siyajabula ukuthola ukuhlangana kuleli elisha elihle ibandla elincane sihlezi phezulu le lapha eNkangala abantu abakahle. Futhi ngifika izolo ngiqaphelile kwangikhumbuza nge noma ngenkathi ubaba wami wayevame ukungitshela ezansi esifundazweni saseKentucky lapho engazalelwa khona babevame ukungena futhi basahe phansi izihlahla futhi baziginqe babe nezingodo eziginqekayo futhi bazishise niyazi futhi abeselisa babewomisa wonke umbila nabesifazane benze uswidi futhi babe nokuginqa izingodo niyazi futhi bathathe ngeqekele konke lokho kungokungaziwa kini bantu ezansi lapha futhi babe notiligo wamabele ngibuke ngale kumfo vele Georgia uthe kumamatheka uyazi ukuthi utiligo wamabele uyini ngiyamangala ukuthi bangaki lapha waziyo ukuthi utiligo wamabele uyini na uvela kuyiphi ingcenye yeKentucky dadewethu na yebo awu impela ngiyawuthanda futhi sasivame ukwengula amabele futhi sibe nesikhathi simnandi manje futhi okudala sivela kupho iSouthern Missionary Baptist endala lapho sasibane nemibuthano futhi sibe nedina enkundleni sibe nokugezana ezinyawo bangaka abaziyo ukuthi kuyini ukugezana ezinyawo na ukuba nezinyawo lokho kuza ngongale bandleleni lePentecostal besiyoba nezikhathi ezinkulu lapho amajubile amakhulu futhi manje sibuthele ukuba manje okohlobo lwehlukile lejubhile ijubhile lokomoya kungukuthi sonke sijwayelene nezinto nobuhle bukaNkulunkulu nomusa wakhe ngiyakhumbula lapha ngaphambilini kwakukhona abanye abantu abakahle ngingahle ngilibize ngokungesikho leligama lesinoway noma isiswidi noma ngabe kwakuyini mina kimi kubonakala sengathi igama labo kwakungubonderad noma bonderad noma ukuthize bangikhiphela lapha kudubula amahansi ngokunye ukusa futhi ngiyanitshela umusa wabo wawumuhle kakhulu wacishe wangibulala emva kokuba sekuqede inkonzo ngalobo busuku babe nesikhulukazi awu sikubiza ezansi state isidlo sakusihla ngicabanga ukuthi nikubiza phezulu lapha ngedina ngihlala njalo ngixoveka kulokho uma lokho kuyidina khona ke ngizokudla nini ukudla kwakusihla na ngiyabo ngixoveka ngakho konke futhi ngigeje ukudla ndawo uma isikhathi sokuhlwa siyidina manje ezansi ningizimo sikubiza ngesidlo sethu sasekuseni idine lethu lesidlo sethu sakusidlwa khona ke umaleli kuyidina lami ngaphe kugcineni khona ke kwenzekani ngedina lami na yabo kuphi khona ke kuphi umaleli kuyidina lami khona ke kungena kuphi ukudla kwami kwakusidla na ngokusa kulendilayo uthi ukudla kwasekuseni ngakho nje angikutholi kahle ngakho empeleni ngizokusho ngendlela bengikwazi ngayo ngokwedlula konke ngibe nokudla kwakusihla kubili ngibe nokukodwa phandle lapho nga seke ngilala cishe ngicabanga ukuthi cishe ngehora lokuqala ngqo noma ngeleshumi nambili ngqo futhi cishe ngelesine ngqo ngokusa kulendelayo bebengivusile ngqo ukudla kwami kwasekuseni futhi bengiphandle insimini indima yokusahlamvu ngimba umgodi ukuba ngigaqe kuwo ukucashela amahansi futhi kwalake sabuye cishe mahora namabili kamuva ngingi konke lokho ukudla kwakusehla engikugetshile enhla lapha konke kwakhokhelwa lapha ya ngoba ngiyabuya ngiyangena ngibe nokunye ukudla kwasekuseni ngakho ke ngibe nokubili ngalolo suku ngakho konke ngangisoze ngabakhohlwa labo bantu ngiyethemba ngithola kubabona ngiselapha babe nabanye abantu and 3000 creek omunye wabo kwakungumfundisi angazi kodwa kubonakele kimi sengathi ngabe ngilibiza kahle lelo gama na Bonderad umunye wabo wayengumfundisi uAina ngiyakholwa noma Ainet na Aina Iva umfo omkhulukazi umfo okahle futhi waye ngithi ngiyathemba ini Iva Bonderad aw mina ngimi lapha ngikhuluma ngaye futhi nangiwemile engilalele kungcono ngiyeke ukukhuluma ngalokho khona manje kulungile ngabe uyihle nonyoko usehambile mfowethu Bonderad na bobabili angisoze ngabakhohlwa labo baseNorway abancane ngangisekhaya lakhe indlu yomfundisi yakhe phandle lapho futhi ngangihlala lapho izinsuku ezimbalwa endaweni encane iGround Beach ngabe kunjalo na nomama uncane nobaba uBonderad abaseNorway abadadlana ngabe kunjalo na noma abaseSwede omunye waseScandinavia waseNorway phezulu lapho ekhaya nobaba uyehla ukuyomlanda athole igrosa esitolo sincane nomama obehleze efasiteleni niyazi futhi belokhu ehlehlisa ikhethini embheke ukuba fike emva kwesikashana nangu eza eqabashiya niyazi futhi uphethe ibhakete lincane esandleni sakhe amaphakethe amancane ambalwa ekhopheni lakhe futhi umama umbone eza nangu wahamba ukuyomhlangabeza niyazi futhi wathatha amanye amaphakethe wayesembambatha emhlane niyazi futhi namba bahamba ababili izithandani ezincane ziza ngavele ngaphakathi ngiphakamise izandla zami nje ngase ngikhala izingembezi ngacabanga akukuhle lokho na futhi ngosuku lolandelayo saba lejubhili lokwazi ukudla okuhle ngoba bebenabo bonke abantwana abangenayo bebenakho konke okudina futhi lokho bekungele ishumi nambili ngqo niyazi ngakho saba nedini elikhulu elendlaliwe lapho futhi bengifuna ukukhuluma kabi kabi nalezo zithandana ezindadlana futhi angicabanga ukuthi bezingakhuluma igama elilodwa lesingisi futhi angikwazanga ukukhuluma nelilodwa igama laseNoi ngakho asikwazanga ukuhambisana senza izimpawu komunye nomunye umunye uyafika futhi wangihumushela ngase ngithi uyazi ngolunyelwa lezi zinsuku lapho ngiwela umfula ngehla ngemigwaqo yasenkazimulweni ngilindele ukubona indoda ebukekayo yaseNoi nomuhle owesifazane omncane waseNoi bebancane bengasophinde baguge futhi ngiyothi angikwazi yini na bathi oyebo mfuthi pranem uyangazi sakuphakela ihansi lasendle ngolunye usuku etafuleni ngikathi saziphansi emhlabeni futhi ngiyezwa ukuthi bobabili baye kulelo khaya lasezulwini uNkulunkulu waphumuza imiphefumulo yabo yigogo ngokuthula ngumkhuleko wami manje kulokhu kusasinikeza indlela nomilusi muhle kakhulu kusinika nesikhathi esincane sesingeniso uhlobo lwakho enkonzweni futhi ngokwetshelekile ngishumayele ngale uma ngiyoshumayela ngaphezu kwamahora esithupha noma into efana naleyo ngivame ukuphuma cishe emva kwamahora amane kuya kwayisithupha okushumayela ngaphezulu noma ngaphansi ngakho ba kodwa kulokhu kusa sizothatha kuphela cishe imizuzu engamashumi amathathu yesingeniso nje khona-ke lokhu ngoba nifanele ekhaya futhi nidle bese nibuya futhi ligamenxe elesibili bangaka abantu abalindele ukukhulekelwa ngalesi sikhathi semihlangano na asibone izandla zenu ngokuzongeza isakhiwo kulungile manje uma unanoma yibaphi abantu khumbula kuzoshesha ngempela sifanele siphuthume singene siphuthume siphume siqhubekela e-1000 futhi ngakho sibathole lapha kule ntambama ligamenxe elesibili lapho inkonzo iqala khona na ngibe nabo lapha ngeyishumi nentano kushaye into efana naleyo nendodana yami emuva lapho izoze banike amakhadi omkhuleko noma ubani owafunayo futhi kwaleke asizukuba njengenkundla yomdlalo wonke umuntu uzovele akhuphuke lapho izinombolo zabo sezibizwa futhi sizobakhulekela ngaleyo ndlela futhi manje uma unanoma yibaphi omakhelwane ofuna ukukhulekelwa bakhipheni kuse-eli kule ntambama ukuba bathole ikhadi lomkhuleko
Before we approach the word,
manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni, asisondele kumqalisi wezwi ngendlela yomkhuleko, sisakhothamisa amakhanda ethu.
Gracious and holy God, we come into thy presence.
Kunkulunkulu nomusa nongcwele, siza ebukhoneni bakho ngendlela yomkhuleko egameni lenkosi Jesu.
God's precious and glorious son. For we are taught
indodana kaNkulunkulu eyigugu nekhazimulayo ngokuba siyafundiswa emibhalweni ukuthi wathi kithi uma siya kucela ubaba noma yini egameni lakhe siyakunikwa khona manje uma besifanele size egameni laleli bandla elithandekayo noma egameni labelusi noma egameni lesizwe bekungeke kusisize ngalutho futhi besingeke sibe nokukholwa ukuthi umkhuleko wethu uyophendulwa kodwa lapho siza ngalelo gama elenele konke lenkosi uJesu sinesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzosipha lokho esikucelayo
Therefore we weigh out our prayer.
Ngakho ke silinganisa umkhuleko wethu ukubona ukuthi sizocela noma yini engalungile ukubona ukuthi sifanele yini sibe nempokophelo eyiphutha ekufikeni kwethu lapha noma ukucela kwethu.
Are the motive we would have in asking for such things.
Noma injongo bese ngaba nayo ekuceleni izinto ezinjalo ngakho siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uhlale izinhliziyo zethu ngokuba sime ebukhoneni bakho obungcwele kuleli tabernakele sazi ukuthi singabantu ababoshelwe iphakade namakhanda ethu ekhothe emothulini lapho sithathe khona
And we are solemnly trusting that someday you will.
Futhi sethemba ngesizotho ukuthi ngelinye ilanga uzothumela uJesu futhi sizophakanyiswa kulomzimba othuli siye emzimbeni owenziwe wafana nomzimba wakhe uqobo okhazimulayo. Lapho kungeke kusaba khona ukukhulekelwa kwabagulayo akusayi kubakho mihlangano yomkhuleko yobusuku bonke yabalahlekile kodwa abahlengiweyo bayoba semzini futhi bayohamba kukhangeni kwawo kuze kube phakade wo izinhliziyo zethu zilangazelela lokho kodwa kusesemini futhi sinethuba sicindezela kuwe Nkosi ngokuhola kwakho kobuNkulunkulu nezihe. Futhi sithemba ukuthi uzonikeza leli dolobha elincane kuphaphama okukhulu eqinisweni likaKristu phakathi kwethu namanje namhlanje. Emva kweminyaka yezinkulungwane ezimbili kusukela kubethelweni kwakhe ukuthi akafile kodwa uyaphila kuze kube phakade. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uzovumela imibhalo igcwaliseke eyakhulunywa kubafundi ngenkathi uthi nxa ningena emzini phulukisani abagulayo osemzini. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi bonke abahlushwa yisono ukuthi bazophulukiswa kuqala, bese kuthi ke ukuthi bonke abahluphekile ngokomzimba bazophulukiswa.
May there be a revival.
Kungakathi kungaba khona imvuselelo eshanela kulesi sigodi esincane lapha ezobangela kulamba nokoma okunjalo ngokuba kulotshiwe ukuthi nina ningosawoti womhlaba futhi uma umhlabathi udu noma usawoti udumele.
It is henceforth good for nothing but to be cast under the feet of man. Be trod down.
Awusasizinga lutho kodwa kulahlwa phansi kwezinyawo zabantu, unyathele phansi kodwa Nkosi sikhulekela ukuthi uzovumela uKristu abe sezimpilweni zethu ngokoqobo kakhulu ukuthi abantu bazokomela yena. Makabe isizinda sokuheha Nkosi futhi sizokudumisa ngakho ngokuzithoba futhi sikhothamisa amakhanda ethu ngentobeko sikunika lonke udumo.
Bless the pastor here.
Busisa umelusi lapha nabelusi abahlangana nabo lonke ibandla edolobheni nakuwo wonke umphakathi onke amalunga awo wonke amabandla.
May we come with one heart and one accord and see the glory.
Ngathi singeza ngathiziyonye nakuzwana kunye futhi sibone inkazimulo yenkosi yethu evukileyo. Siyakucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen.
Just by the way of
ngendlela nje yokwethula imihlangano ngithanda ukusho ukuthi siyafika usuku ngalunye nje siqhube umkhankaso omncane. Noma yimiphi imibuzo ungahle ubuze umfowethu uSetmani futhi uzokwazi ukukuqondisa yena nabelusi. Futhi manje imibuzo ngemibono yezenkolo angizami ukuyiphendula ngoba lowo ngumelusi. Uyabona thina ngingaqoka ukuthi bandla ngalinye lazane umelusi wabo uyindoda kaNkulunkulu ubahole ngokuphepha ukuze kube la ukuze abaqhubele phambili. Niyabo ngakho manje waza ukholwa mhlawumbe emhlanganweni olandelayo, noma kanjalo kungahle kube nabangaphandle ongaphandle ngomazinga ePentecostal neFull Gospel. Futhi sifuna ukuqiniseka sazi ukuthi simi kuphi, ngoba akekho umuntu ongahamba ngaphandle kokuthi uqinisekile ukuthi uyazi lapho eya khona. Niyabo siyazi lapho simi khona ngoba sihamba nemibhalo. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu ugcina lonke izwi futhi alenze libe yilo ngempela. Niyabo uma ungakukholwa lokho khona-ke singeke sahamba noNkulunkulu. Futhi manje usuku ngalunye ngaphambi kwenkonzo ngayinye bafana bazokwehla futhi banikeze nomobhili ngokwejwayelekile uLeo noJean abathi ababe babili abahambisana nabo bayahambisana emikhankasweni emikhulu futhi bayasize ekukhipheni amakhadi. Futhi kodwa indodana yami khona ngalesi sikhathi futhi izoninika amakhadi emkhuleko cishe ihora ngaphambi komhlangano ngamunye ukuze singaphazamisi abantu ongenela ukuzwa inkonzo imihlangano yesingeniso nokunye nokunye. Manje uma ugcine irekhodi lombhalo lalokho ngezinye izikhathi abefundisi abakufundayo, ngingathanda kunifundela eTestamenteni elisha incwadi kaJohane ongcwele isahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amathathu nambili okwesingeniso. Futhi kulokhu ngifisa kudonsa lindikimba ibe yingcikithi uJesu wayikhuluma.
Oh,
bengingathanda ukumuzwa ekhuluma nje, ngiyazi sonke silambele lokho.
And if I be lifted up from the earth,
mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke.
Now we have a little song down in the States.
Manje sineculo elincane ezansi estate sicula lelo uma ngiphakanyiswa. Manje ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. UNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe.
Now man is prone in the world.
Manje umuntu uyathanda ezweni ukuzama ukwenza ukuthile ukuzuza ngempumelelo ukuthile, unjalo ufuna ukuzenzela yena.
sorry that
ngiyaxolisa ukuthi kwenziwe ngaleyo ndlela, kodwa isinto singaleyo ndlela nje. Umuntu uzama ukwenza okuthile ukuze azenzele ukuzuza ngempumelelo. Njengoba bengikhuphuka izolo emigwaqweni emikhulu ngedlula emadolobheni amabili amakhulu ngezansi lapha eCalgary ne-Edmonton, futhi bengikhuluma nendodana yami ngikathi ngingena ukuyothenga upetroli, futhi ngikathi ngibuka phezu kwepampu futhi bekuthi amasenti angamashumi amathathu nesishiyagalolunye egalane. Ngathi angiqondi ukuthi bakwenza kanjani. Sikhokha cishe amasenti angamashumi amathathu nenhlanu egalane ngalo petroli estate, futhi bayawenyusa lapha esikhundleni segalani elingamakota amane, kukunika igalani elingamakota amahlanu ngamasenti angamashumi amathathu nesishiyagalolunye. Ngakho-ke bangalithengisa phezulu le lapha enkangala, lishibhile kunawe ulithengisa e-United States, futhi nokho livele e-United States lakhushulelwa lapha. Uhulumeni uyalithenga bese kuthi-ke umthengi uyalithengise. Kusubala khona-ke uhulumeni esusa izintela kulokho kumthengi azibuyisele kuhulumeni. Futhi uphinde wathi kimi, ngabe lokho kubonakala kulungile babayina? Ngathi awu, sithola ukuthi baqhubeka kangcono kunoma senza.
I wish to say this about Canada.
Manje uma niqaphela ngifisa ukusho lokho ngeCanada. Ngiyakholwa uma Jesu ubengalibala ngokuba asithi iminyaka engamashumi amahlanu ukuthi lesi sizwe siyohola izizwe zomhlaba.
This will be the outstanding nation of the world if Jesus tarries.
Lesi kuyoba yisizwe esivelele somhlaba uma uJesu elibala, ngoba nguhulumeni wenu ogqoke insimbi, niyabona nezinto umcebo wemvelo ofanele wakhele kuwo. Manje izindawo zenu zimbozwe ngu-oliyela nokumbiwa phansi, nezintaba zenu zigcwele igolide nesiliva ne-uranium ne-potash nokunye okuningi. Ninakho selicishe nibe ngokuphindiwe okukodwa kokubili kokuthathu okukhulu nge-United States, i-Dominion yaseCanada. Nokho edolobheni noma esifundazweni sase-New York banabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye nesithupha. Ngaphezulu esifundazweni sase-New York kunoma eCanada enakho e-Dominion ephelele. Ninakho lapha ukwenza ngakho kuphela, aninalo inani eliminyene, futhi leso yisibusiso. Ngokuba lapho inani labantu beqala ukubuthana ndawonye, isono siyangena. Namuhla ekuseni ngenkathi sidla esiteshini samabhasi, indodana yami nami ithe, baba, bengingathanda kuhlala lapha. Ngathi ubani obengeke na? Niyabo, leli yiparadisi, mhlawumbe anikuqondi. Abaningi njengamaninikazi balangazelela amadolobha amakhulu izikhathi eziningi, futhi lokho ungakulangazeleli neze lokho. Uhi, thatha lokhu noma nini, nansi indawo yokukhulisa abantwana bakho, nansi indawo ongayinikela kakhulu ukwenzela abantwana bakho, kakhulu kubantwana bakho, kakhulu ngawo uqobo kune noma yiphi indawo engiyaziyo. Imali yenu inenani eliphakeme kunawo wonke, noma liphakeme kangako uma lingaphakeme ngokwedlulele kuna noma yisiphi esinye isizwe emhlabeni. Ngani na? Ngenxa yokuthi nitshala ukolo wakho, uhulumeni uyawuthatha futhi anithengisele wona, nemali ifanele ibekwe ukheshi. Manje e-United States umlimi utshala ukolo, uhulumeni uyamkhokhela ngezimali zikahulumeni, bese-ke ewuthatha bese udedela uphumele kwezinye izizwe futhi azilokothi ziyikhokhe. Abanye babo kade beyikweleta amakhulu eminyaka futhi abayikhokhi neze, futhi kuphuma ezimalini zikahulumeni okungokungena kancane kancane nokubeka phansi isizwe, futhi masinya sizofanele siwe yilokho kuphela. Futhi manje asisenayo ingcebo yemvelo, unenqwaba yengcebo yemvelo. Ngoba uma wena nami ngikudayisele irayisi ngokolo, kodwa lapho ngiphelelwa irayisi khona-ke ini, niyabo? Manje ninengcebo yemvelo, ngakho ninjalo ngaphezu kwanoma iyiphi indawo emhlabeni. Ngakho niyisizwe esikhulayo esizayo. Ngase ngithi nginomfanyana oneminyaka emihlanu ubudala. Ngathi indoda yaseCanada lapha kumfana wayo omncane neminyaka emihlanu ubudala, ingathi, ndodana, ngiyakukhulisa lapha esizweni lapho kunekusasa elikhulu kulesi sizwe. Ngathi khona-ke ngamnika okuningi kumntanakhe ngokombono kazwe lonke kunoma iMelika engakwenza noma isitethi singenza endodaneni esezansi lapho.
You've got more of a background here to draw from.
Ngoba ninesendlalelo siningi lapha ongadonsa kuzo into ethize ethembisayo nokunye nokunye.
Now, but
manje kodwa uma iRussia ike ize eUnited States ngesinye sezizwe eziholayo zezwe lasentshonalanga bebengeke bafune ukusiqhumisa bebengakwenza uma bebefuna khona manje noma besengaqhumisa lokho kodwa abasoze bakwenza ngoba bayobhubhisa yonke into bafuna umcebo wesizwe ngakho khona-ke bazozama ukubalalisa futhi into eyodwa angicabanga ukuthi impi izoba yimpi yomcibisholo ojikitshelwayo imizayini kodwa ngicabanga ukuthi kuzoba yimpi yokomoya ezongena futhi nje ingamele isizwe futhi ibalalise baze bangene futhi babambe awu uma bebamba lapho futhi bathathe e-United States, iCanada iyinto encane kubo. Ngakho khona-ke akukho lutho ngempela ezweni esingakhela phezu kwalo amathemba ethu niyabo phezu kwanoma yikuphi ukuzuza ngempumelelo ebesingakunikeza kule lizwe ngoba akukho mathemba ngalo. Linye kuphela ithemba lelo nguKristu yiqiniso ngoba ukuba-ke isayensi namhlanje izama ukwakho kuthize na ibhomu eyoya phezulu le noma okunye ifake indoda kwisipukuniki bese iyithumela phezulu ezibhakabhakeni.
IRussia
yenze ukushaya amaduze nje emhlabeni jikelele babe nendoda ezibhakabhakeni babeka indoda phezulu emkhathini. Awu lokho kusiyo into yokushaya ngayo saba nendoda emkhathini iminyaka ezinkulungwane ezimbili uJesu Kristu hayi nje ukuhamba uphisi omncane phezulu lapha bese ubuyele emuva kodwa yonke indlela ungena enkazimulweni futhi ubuye nezixuku zezingelosi ukuzosikhonzisa ngakho sibe nendoda emkhathini esikhathi eside. IRussia inelutho kithi leyo ndoda yabuyela ukuzohlala uJesu angaya nomaphi lapho efisa kuya khona. Ngakho sesingasho lokhu kuba-ke namhlanje manje bazalwane bami baseCanada bodadewethu ukuba-ke namhlanje leyo sayense ibingaphelelisa into ethize ebingahlela igajethi encane ekugcineni kwepulazi lomuntu futhi angayivula futhi eneyehlise imvula ivele ezibhakabhakeni noma ayivale enze ilanga likhanye phansi noma ikuphi obukudinga na lokho bekungaba ukuzuza ngempumelelo. Wohe ukuba-ke besinokuthile abebengathi bebengenze indoda ebulawa ngumdlavuza ibuye futhi iphile futhi na lokho bekungeke kube ukuzuza ngempumelelo njengomgomo isolko wabantwana waye emhlabeni wonke. Kodwa-ke sithi isibonelo nje ukuba-ke isayense bithole ukuthile umuthi omncane abe bengawufaka esipunini futhi angawuthela emlonyeni wekhehla noma isankazi abe neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi kubhekisise cishe isiguli cishe umzuzu owodwa futhi sibabone bebuyele emuva ekubeni yinsisa nentombi enegazi elingasoze laguga nesidalwa singasoze safa na ngani izimpempe beziyoshaywa izizwe beziyomemeza ukufa kwase kuphelile akusekho kuguga akusekho kufa sikunqobile ngani bekungaba yinto ethize. Amadoda azama ukuthola lokho ngesu le awu le ncwadi efundwayo noma isiko imfundo isayensi ebenza bafune lokho na yingoba lokho kukhona ndawo ndawo yingaleso sizathu bekulambela njengoba uDavide athi lapho utwa lubizana notwa ngaphambi kokuba kube khona utwa lubiza uzofanele kube khona utwa lusabela kulelo bizo. Ngaphambi kokuba kube khona isigwedlo emhlane wenhlanzi kwakufanele kube khona namanzi ayo ukuba ibhukude kuwo kuqala kungenjalo yayingeke ibe nesigwedlo. Ngaphambi kokuba kube khona isihlahla ukuba simile emhlabeni kwakufanele kube khona umhlaba kuqala kungenjalo kwakungebe bikho sihlahla. Njengoba bengihlale ngisho ngenza lesi sicaphuno esikhathini esithize sedlule eZanzibar State umfanyana watholakala esikoleni edla amarabha emapenseleni akhe. Wasekuthi-ke umama wakhe wamthola phandle ebhosini lingemuva edla isitibili sebhayisikile isitibili esiyirabha futhi bathatha umfomncane bamyisa emtholampilo ukuba yohlolwa futhi-ke kathi benza bathola ukuthi umzimba wakhe omncane wawudinga isibabule ngakho-ke isibabule siserabheni futhi lapho ngekathi edla irabha wayenelisa lokho kulangazelela kwesibabule. Kodwa wo ake ngisho lokho ngaphambi kokuba kube khona kulangazelela isibabule phakathi lapho okufanele kube nesibabule ndawo kuphendula kulokho kulangazelela. Futhi lapho kukhona kulangazelela enhliziyweni yomuntu ukuthola indawo yokujula, ukuthola indawo yokuphelela. Ukuthola ukuphila, ukuthola ibala, umthombo wobusha, lapho abadala bebhukuda kuwo bese bebuya bebasha futhi. Kuzofanele kube naleyo ndawo kuqala, kungenjalo isintu asisoze sayilangazelela. Sibuthene lapha kulo mhlangano omncane ukukhuluma ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Kuzofanele kube khona umthombo ovulwe ndawo ndawo, kungenjalo awusoze wawulangazelela. Kukhona ukuthize ezinhliziyweni zethu kulokhukusa nina bantu ukunitshela ukuthi kukhona uNkulunkulu ongaphulukisa, futhi ngokuqinisekile njengoba lokho kulangazelela kusenhliziyweni yakho, kuzofanele kube nomthombo othize ndawo ndawo ukwanelisa lokho kulangazelela. Kungenjalo ubungeke ube nalokho kulangazelela. Ngamanye amazwi, ngaphambi kokuba kube khona okudaliweyo kuzofanele kube nomdali, kudala okudaliweyo enhliziyweni yakho. Ngithemba ukuthi lokho kunengqondo, umdali ukudala okudaliweyo. Ngakho okudaliweyo kufanele kube kuqala bese ke kuba ngumdali ukukulangazelela. Manje umuntu uzamile ukuthola lokhu ngesayense, kodwa kukhombisa ukuthi kukhona. Manje kungani umuntu engakuyeki njena? Futhi bakhupha phansi emhlabathini ukuba bathole izinsalela zabathambo ukuphikisa into ethize, futhi bafakazele ukuthize, bathatha futhi babambe ama-atom omoya bese bebhowoza bese bethola ama-molekuli nokunye nokunye bezama ukufakazisa ukuthize. Bathatha le micibisholo ejijelwayo, amamizali efanayo, futhi ngaso sonke isikhathi bazama ukudala into ethize emqeni wesayense uyazibhubhisa, kumsinduzela kude noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Esikhundleni sokusondela kakhudlwane kuzuzeni ngempumelelo, uyazisunduza asuke kuzuzeni ngempumelelo. Ngenkathi esungule zixhumane ubulala umfowabo, ngenkathi esungule imoto isayense, yini ayenza na? Ibulala ngaphezu kokuba impushana ayenza. Manje usezitholele ibhomu le-atom, ibhomu le-hydrogen, nebo uziqhubela kude le kuNkulunkulu. Ethemini yasayideni kwakukhona imithi emibili, omunye wayo kwakungumuthi wokuphila, omunye umuthi wokufa. Umuthi wokwazi. Futhi ngenkathi umuntu eshiya umuthi wokuphila ukuba adle emthini wokwazi, ukunuma kokuqala akuthatha wazehlukanisa nomenzi wakhe. Futhi njalo lapho eluma kulowo muthi wesayense nolwazi, uzibulala yena, uziqhubela yena qhele kakhulu. Akaveli ngani yabuyele nje emthini kalula na? Ileso kuphela isisombululo ukubuya ngendlela uNkulunkulu amenza ngayo kokuqala. Manje umuntu uzamile ukuzuza ngempumelelo nokho sonke isikhathi. Manje esicabanga ngoNimrode, lapho ecabanga ngesikhathi esisodwa uNkulunkulu abhubhisa ngaso umhlaba ngamanzi. Lenkosana enkulu yaseBhabhiloni yathi, ngingadlula kulokho. Yabo, uzama ukuthola into ethize, imvelo yakhe umuntu wenza lokho.
When Adam, taking his bite from the tree of knowledge,
wafakazisa imvelo yakhe ngenkathi u-Adam ethatha ukuluma kwakhe emthini wokwazi, wazehlukanisa noNkulunkulu, wazama ukuzenzela indlela ebuyele kuNkulunkulu ngokuzemboza ngamahlamvu omkhiwane inkolo. Ezenza yena wayezama ukwenza insindiso ngaphandle kokubuyisana. Futhi esethola leyo ndoda isalokhu yenza into efanayo namhlanje, ijoyine ibandla, ifaka igama layo encwadini, izama ukuthola indlela yokusho imikhuleko embalwa ngendlela ethize, noma iphindaphinda izivumo kholo ezithi azibe mbili, izama ukuthola insindiso ngaphandle kokubuyisana. Ungeke ufanele ube nokubuyisana ngesono, futhi isono ngokungakholwa. Asikho esinye isono ngaphandle kokungakholwa. Bengihlale ngisho ukuthi ukuphuza, ukuphinga nokuthuka akusize isono. Lokho yimiphumela yesono. Ngokungakholwayo isizathu sokuba ukwenze. Kodwa uma umkholiwe uNkulunkulu, ubungeke ukwenze lokho, yebo, ubungeke ukwenze uma uyikholwa. Manje siyathola-ke ukuthi umuntu uzehlukanise noNkulunkulu, futhi njalo ezama ukusebenzisa lowo muthi ofanayo wolwazi ukuba buyele emuva ngawo, futhi ezithatha eziyisa kude le ngaso sonke isikhathi. ngakho ke sitshela uNimrod masinyane kamuva wazama ukuza khela umbhoshongo wezenkolo ukuthi uma uNkulunkulu ephinde wabhubhisa umhlaba ubeyokwenzani na? Ubeyogibela futhi athathe abantu bakhe futhi ahambe ngaphezu kukazamcolo phezulu emposhongweni futhi wayeba ngaphezu kwawo. Kwaba yini? Kuba yini? Konke ukuzuza ngempumelelo kwakhe ezenzela igama elikhulu wabhubha nomboshongo wakhe. Kamuva kwakukhona indoda eyayithiwa yinkosi Nebukadnezari futhi yayicabanga ukuthi yayingakha idolobha ibeke isayense ngaphakathi kwalapho izisebenzi zayo ezinkulu futhi yayiyokwenzani na? Yamisa utyonga wazungeza lo muzi othize obizwa ngeBhabhiloni ukuze bakwazi ukugijima umjaho wezinqola phezu kwawo amasango. Ngicabanga ukuthi ayengamafiti angamashumi ayizikhombisa obubanzi futhi ayemakhulu kakhulu ngangokuthi wathatha acishe impela isixuku samasosha ukushiba isango livuleke. Akukho muntu owayengasondela kulokho futhi uthi nje angacabanga ukuthi uzuze ngempumelelo okuthile uvele nje azitike kangako kakhulu esonweni. Futhi lapho ibandla liqala kucabanga ukuthi ngoba siwukuthi nokuthi siyibandla elikhulu badedela abantu babo ukuba babone bengakholwa izinsuku zezimangaliso selwedlule, asisakudingi lokho. Ngokushesha nje lapho ecabanga ukuthi wenze okuthile, wenze ukuzuza ngempumelelo esikhundleni sokuza nokuthatha indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yakho, uzama ukuthola indlela ngokwakhe. Into ethize angayisho, ngenze okuthize.
Man cannot be saved by one thing that he does.
Umuntu angeke asindiswe ngento eyodwa ayenzayo. Insindiso ingomusa, hayi ngemisebenzi kodwa ngomusa. Yinto ethize uNkulunkulu akunikeza yona. Manje sitshela ukuthi uNebukadnezari wathi nje angatshela ukuthi wayenze ukuzuza ngempumelelo okukhulu, waphumela egosini lakhe ngolunye usuku wayesethi, buka ukuthi ngenzeni. uNkulunkulu waguqula inhliziyo yakhe futhi wamenza isilwane endle. Umzukulu wakhe uyafika phezulu uBelshazzari owayengumzukulu kaNebukadnezari futhi wathatha kulokho umkhulu wakhe inhlangano enkulu kumbe noma kungaba yini lokho umkhulu wakhe akwenza futhi wayephila ngokutamaza ngakho. Okungukuthi amaningi amabandla ethu namhlanje phezu kwesisekelo sabaguquli abakhulu ekuqaleni benze ibandla futhi sizama ukungena nje kwezokudlalisana esikhundleni sohlelo lwensindiso phakathi ukuba sithi singabebandla elithize thize, singamalunga ebandla elithize thize. Lokho kuhlangene ngalutho nensindiso. Insindiso ingukuzalwa ukusha ukufika ngegazi likaJesu Kristu elisihlanza kukho konke ukungakholwa futhi lisehlukanise njengabantu abayinqaba kuNkulunkulu. Insindiso akusiye into ethize esiyizuzile futhi senza kuphela awu sizenza kuphela iziwule sicabanga ukuthi besingakwenza. Manje kapelani ngekathi uBelshazzari ecabanga ukuthi wayenakho konke ngaphansi kokulawula kwakhe, khona-ke uqala ukuhlekisa ngezinto ezingcwele zikaNkulunkulu Somandla. Wathela ezinye zezitsha ezazingcwelisiwe futhi uqala ukuphuza iwayini ngazo nokwenza ukwenza amahlaya ngabanye bethu njengezinye zezinsuku zethu zesimanje namhlanje, behlekisa ngezinto ezingcwele zikaNkulunkulu. Uthi bayizigejane sabagenduzi abangcwele abazi ukuthi benzani, bawukuthi nokuthi. Niyazi sesicishe impela sithole lolo hlobo olufanayo lomkhosi kaBelshazzari ezweni namhlanje, behlekisa ngabantu bathi bayizinhlanya, izinhlanya zenkolo besingeke sizihlanganise nabo. Babecabanga ukuthi babephephile ngemva kwalolu donga, kodwa niyazi uNkulunkulu angabuka phansi ephezulu. Ngiyethemba ukuthi anginivala izindlebe ninabantu, nginixabalisela ngoba bengijwayele ukukhuluma emahholo amakhulu. Ngizohlehla kancane nebo. Manje lapho ecabanga ukuthi unento ethize, khona-ke uNkulunkulu uyehla futhi ubhubhisa indlu yakhe yokudlala njengoba enza kwekaBelshazzari. United States yase Melika yethethandekayo bese cabanga ukuthi singazuza ngempumelelo kuThizo ngokuba yinzalo yaseNgilandi evele endlovukazini yolwandle yini esiyenzayo na saka umkhumbi futhi sathi lowo mkhumbi ungeke waxwiliswa wawubizwa ngeTitanic bese cabanga ukuthi kukhona esikwenzile sizuze ngempumelelo kuthile empilweni yasolwandle ukuthi angekho owayengabeka isandla sakhe kuloko senze ukuthile kodwa uhambweni lwawo lokunqamula lwandle uNkulunkulu ngesandla sakhe sinamandla wakhombisa ukuthi lokho umuntu wazama ukukwenza kuyocwila futhi kwehluleke wawucwilisa amafulentshi emqeni wemagnoti acabanga ukuthi zazingeke zisaba khona izimpi emva kwempi yokuqala yomhlaba emva kwiCanada neUnited States kanjalo njalo bawela futhi bachosha amajalimane emuva benza umuqa iSiegfried futhi ngekathi bekwenza ngikhole ukuthi kwakubizwa ngumuqa emagnoti bakhipha izibhamu bebheke ngaphesheya kweRhine ngale kungena ejalimane futhi bathi umajalimane ike yaphinde yamashela kithi futhi siqinisiwe kodwa u-Adolf Hitler wamasha wazungeza emva kwabo ngqo walithatha. Benzani na bazama ukuhlala esonweni abesifazane iwayini nesikhathi esikhulu. UNkulunkulu akahlekwa, ningadukizwa, UNkulunkulu akahlekwa. Noma yini umuntu ayihlanyelayo noma isizwe bayovuna kanjalo kubantu ngabanye noma ezizweni. Futhi sifanele sikugcine ngondweni lokho sisakholwa ngenhliziyo yethu yonke ukuthi uNkulunkulu uyasivakashela manje ngesihlakalo esikhethekile ukuba sihlangane lapha eGrand Prairie kugcineni lokho engondweni. UNkulunkulu akenzi lutho nje okwenganekwane unenhloso ekwenzeni lezi zinto unokuthile engondweni yakhe azama ukukwenza. Singachela kuphela lokho akwenzayo sithole intando yakhe lokungasifanele ukuthatha isikhathi esincane futhi sikhuleke sithole ukuthi ubaba wethu zama ukwenzani manje siyathola ke masinya emva komugqa eSiegfried noma umugqa eMagnoti amaJalimane khona ke azakhela umunye umugqa ngikhole ukuthi wawubizwa ngeSiegfried enye yayo ungahle kube ngenye indlela kodwa bathi sizoziqinisa thina uqobo phakathi lapha futhi sibeke yonke impahla yethu phansi ngezansi la nabantu baseJalimane abaligugu babemukele u-Adolf Hitler undlovu kayiphikiswa futhi ukwethembeka babebeke phezu kwaleyo ndoda ngisanda kusuka eJalimane maduze nje konke okudingwa yiJalimane ngubuholi. Ngase ngithi buke ukuthi nenzeni ngokubeka ukukholwa kwenu phezu kukandlovu kayiphikiswa ubaba usenhlangale yangakolunye uhlangothi lendawo nomama ezansi lapha ndodade sebenza kwenye indawo nomfo wenu ebulewe futhi bukani ukuthi ninani ningabantu abakahle kodwa nibeke ukukholwa kwenu kumuntu ongalungile. Thatha lokho kwethembeka futhi kubeke kuJesu Kristu futhi ubone ukuthi uphumaphi abantu abakahle kodwa bebeka ukwethembeka kwabo endaweni engafanele. Masingatholwa sinecala lalokho masibeke kwethembeka kwethu kuJesu Kristu njengoba u-Eddie Peronet amemeza ngehora lakhe. Bayethe mandla egama likaJesu. Izingelosi maziwe zilale phansi zilethe umqhele wobukhosi futhi zimthwese umqhele inkosi yakho konke nakho lapha esikhona ngokuba kuKristu ngimedwaleni eliqinile yonke eminye imihlabathi yesihlabathi esibishayo. Izizwe ziyehlukana u-Israyeli uyaphaphama izibonakalisa abaprofethi abazibikezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba kuthiyayo. Buyani oh bahlakaze kileyo kwabakini. Size sikhathini sokuphela sithele intando kababa wethu sibe semsebenzini kababa wethu sizame ukungazenzeni igama. Sikuthola phakathi kwabavangeli abavangeli abakhulu ngezinye izikhathi bazizwa bebakhulu kakhulu ukuba beze emabandleni amancane nezinto igama elikhulu linye kuphela igama elikhulu phakathi kwamaKristu lelo igama likaJesu Kristu ukuthi onke amadala ayokhothama kuwo futhi zonke izilimi ziyovuma kulo ngolunye usuku lelo igama elikhulu phakathi kwethu uJesu Kristu. Kodwa siyakuthola iTitanic yethu yacwila umugqa kaHitler iMagnoti noma umugqa iSiegfried noma ngabe kwakuyini yafihlizwa yaba zicucu. Sizithola siyini ke na ekupheleni komgwaqo ukuzuza ngezimpumelelo kwethu kulungile pho kungani sizikhohlisa ngakho na asithole uMunkulunkulu enendlela nokuzuza ngempumelelo. Ngenkathi uNkulunkulu wayezobhubhisa izwe ngesinye isikhathi ngenxa yesono salo nobubi, uNowa wakhela uNkulunkulu umkhumbi. Asifisi ukuzama ukuzuza ngempumelelo noma yini, ngoba akukho lutho kithi ukuba sizuze ngale ndlela. Semukela nje lokho osekuvele kuzuziwe. uNkulunkulu wabangela uNowa ukuba akhe umkhumbi owawuyosindisa izwe uma babeyokukholwa, kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi babengeke basindiswe. Ngakho wakwenza nje kwaba yizingalo eziningi kangako ubude, njengoba enza ngezinsuku zikaNowa. Wethembisa ukukwenza kufikeni kwendodana yomuntu. Unevangeli alifinyeleli futhi livumele abesilisa nabesifazane bangene embusweni kaNkulunkulu bethwele isono nokungakholwa. Kuncane ngokuvuleka, kodwa kuyindlela. Wazi ukuthi ubani owayezongena, kodwa yindlela yakhe ehlinzekiwe. Wonke lowo oweza uNowa emi kulowo mnyango futhi eshumayela ukwahlulela ngezinye izikhathi kuzwakala kuphelele, futhi bekulokhu kunjalo enhliziyweni engakholwayo. Kodwa kungakholwa akumisi uNkulunkulu. Ukungakholwa kuphela kumisa ongakholwayo, akumi. Angeke umise langa ukuba likhanye ngokungakholwa, futhi ubungeke umise uhlelo lukaNkulunkulu ngokungakholwa kwakho. UJohane uMbhaphathizi wathi uNkulunkulu angamvusele u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Yabo, izwi likaNkulunkulu likhulumile, lizofanele lifezeke. Yabo, ukhona ozolizwa, ukhona ozothola inzuzo yalo. Sonke singaba nenkululeko yokuzikhethela, singathatha ukukhetha kwethu. Kodwa bukani kwenzekani ezinsukwini zikaNowa na? Bonke abezwa babebizwa ngohlanya, bahlekisa ngaye phezulu egqumeni akha lomkhumbi, futhi amanzi ayengakaze ehlele phansi nesayenze ingahle kuba ifika kuye yase ithi, akupha amanzi na, ngikhombisa ukuthi akuphi. Kodwa uhlelo lukaNkulunkulu alukaze lube phezu kwezinto eziphathekayo, bekungukukholwa ezwini lakhe. Leyo yindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ukuthatha izwi lakhe. Ngakho ulikholwe into ethize ongeke uyifakazise ngokwesayense. Nowa wathi, ngeke ngakutshela ukuthi lawo manzi akuphi, kodwa uNkulunkulu wangitshela ukuthi azofika. Lokho kunganele du. Ngakho wakha umkhumbi wawulungiselela. Ngenkathi u-Israyeli esebugqilini ezansi eGibhithe, kwakukhona yedwa ogama linguMose ngolunye isuku owayelusa izimvu, umprofethi obalekayo ngemuva kogwadule, futhi wabona isihlahla esivutha. Futhi ukhuphuka nabo bonke buhlakani ayengabunikwa, wayengafundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha. uNkulunkulu wayembizile ukuba buyele emuva ezansi lapho ayenze khona ukwehluleka. Nasekuzameni ukuzuza ngempumelelo ngayo qobo, wabulela umGibhithe, wacabanga impela ngingumfo. Kodwa yebo, lapho singena endleleni engeyethu qobo, sizama ukwenza noma yini ngendlela engeyethu qobo, siphumile ohlelweni likaNkulunkulu. Sifanele sithathe izwi lakhe futhi sihlale nalo ngo, noma singalibona noma cha, noma ngabe libukeka liqinisile noma cha. Hlala nezwi lakhe, kuyinto esivele izuzwe ngempumelelo, ngoba uNkulunkulu ungongena ziphelo, angehluleke. Kule ndaba ukuthi kubukeka kuhlekisa kanjani nokuthi kubukeka kungesilo kanjani iqiniso, kuzofanele kube yikho ngempela, ngoba ungosi ezindaweni zonke owazi konke, ongena siphelo futhi lonke izwi liphelele. Angena uguqulo ohlelo lwakhe, bengingaluguqulo lwami, ungaluguqulo lwakho. Ngingasho into ethize, ngifanele ngiyihoxise, ngingumuntu, wena ngowesilisa nowesifazane. Kodwa uNkulunkulu engongena siphelo angeke enze esinye isinqumo. Ngakho ufanele ahlale nesinqumo sakhe sokuqala, ngoba sonke isinqumo siphelele. Niyabosi ngaba nasiphelo, singathi awu benginephutha, kodwa angeke abe nephutha futhi abenge uNkulunkulu. Ngakho lokho isenzo asithatha uma abizelwa enkundleni ngesinye isikhathi ukusindisa umuntu, futhi wasindisa lowo muntu ezisekelweni ezithize. Uma noma yimuphi umuntu, noma ngasiphi isikhathi, noma kuphi ehlangana kuleyo nkundla efanayo, uNkulunkulu ubophezelekile ukuba kwenze. Futhi uma aphulukisa umuntu ngenxa yokukholwa kwakhe, uzofanele ahlangabezane nalezo simo. isimo esifanayo isikhathi ngasinye noma wenza kungalungile ngenkathi esindisa umuntu wokuqala noma ephulukise umuntu wokuqala niyabo ilokho asizuzela khona ukukholwa ukukholwa izwi lakhe manje ngingekahle ngisho lokhu sengivala uMose wayengeke adonsela lawo maqabunga esihlahleni wase eyangala endlini yokucwaningela ukuba awahlole ukubona ukuthi kungani engashanga ukuba kwakukade kunjalo wamangala ukuthi umuthi wawufuthwe ngani wayenguso sayense eqobo lwakhe osasayense baseGibhithe babekude ngale kokwethu manje sibebelokhu benjalo kuze kuyofika kulesi sikhathi ngo bakha ibhubesi elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe nezivivane nokunye nokunye singeke sakuveza manje kodwa babenodayi babekwazi ukufaka izingubo ezidinjini zabo ezomisiwe ukuze zilondolozwe lokho namanje kusabamba umbala wakho izinkulunkwane zeminyaka azinayo into enjalo niyabo manje kodwa babethuthukile kwisayense
Moses never tried to find the reason by science.
Kodwa Mose akazange azame ukuthola isizathu ngokuhlola kwesayense. Wavele nje wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Ingakho silapha eGrand Prairie, ingakho leli bandla limi lapha kulokhu kuza. Akukho phezu kwenkolo yethu ukuzama ukufakazisa ngokwesayense ukuthi singenza amehlo aphuphuthekile avuleke. Noma izindlebe ezingezo zivuleke kuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe kusho into efanayo uNkulunkulu ayisho into ethize esizuzelwe yona futhi siyayikholwa asidingi ukukufanisa uNkulunkulu wakufanisa ngeke ngakutshela ukuthi kungani inkomazi emnyama ingadla utshani obuhlaza futhi inikeze ubiso olumhlophe kodwa iyakwenza niyabo angikwazi ukuzifanisa lezo zinto angazi kodwa ngiyalujabulela ubisi angiqondi ukuthi kanjani isoni esiqothile kakhulu ezonweni ihlaza lingaka ngisho nasezinjeni bekungaba nzima ukubuka isifebe emgwaqeni ukuthi igazi likaJesu Kristu lingakwenza kanjani lokho inenekazi angikuqondi lokho ngiyakwemukela yena uyakwenza angiqondi ukuthi kungani mina indoda eyimpumputhe angiqondi ukuthi kanjani ucongressman upshow isishosha yonke leyo minyaka uFlorence Nightingale waseNgilandi uFlorence Nightingale ongasekho hayi ongasekho umzukulu umzukulu kamzukulu wakhe enomdlavuza umudla nya Nina mhlawumbe nithole incwadi yami yenezithombe kuyo wayengasindi amaphawundi angamashumi ayisithupha futhi ungophilile wesifazane namandla ngeke ngakuchaze lokho ngenkathi abaphakeme ongcweti bezokwelapha abasengilandini nase-Afrika babemenqabile ukuba afe futhi uyaphila namhlanje ngeke ngakuchaze lokho bazalwane angizami ukukuchaza ngiyakukholwa nje Angikwazi ukusebenzela ukuzuza ngempumelelo kuthile okungokwami futhi angeke ngize lapha futhi nginitshele futhi ngibithazele ukuphulukisa ngokankulunkulu kini angekho omunye ongakwenza kodwa ngize lapha ukuba ngijoyine ukukholwa kwami nokwenu ukuba sikholelwe entweni ethize esizuzelwe yona ngempumelelo
Jesus Christ the Son of God
Lo nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu owasizuzela khona ngempumelelo eCalvary
Noah
Unawa wayenomkhumbi uMose wayenenduku esandleni sakhe kuzuza ngempumelelo ngaleyo kwakuyizwi likaNkulunkulu wawuzontanta kanjani lo mkhumbi lapho ezinye izinto zingeke zantanta na bengingeke nginitshele uNkulunkulu washo njalo uMose wayenenduku esandleni sakhe yayiyini leyo nduku kunoma yiphi enye induku na kodwa yenzani na yava lo mlomo wabangakholwayo yavula ulwandle olubomvu Yaletha manje ngesikhathi sokoma nokudla ngesikhathi sokulamba kwakuyini na uNkulunkulu wayezuze ngempumelelo ngale nduku
The wise man they had a star
Izazi zazinenkanyezi futhi ngale nkanyezi zalandela ukuzuza ngempumelelo kuNkulunkulu Umphangolo wawungukuzuza ngempumelelo kuNkulunkulu ngalolo suku induku yayingukuzuza ngempumelelo ngezinsuku zikaMose inkanyezi yayingukuzuza ngempumelelo ngosuku lwezazi
Canadian friends Christ is God
Bazalwane bodadewethu bangane baseCanada uNkulunkulu ngokuzuza ngempumelelo kukaNkulunkulu kwethu namhlanje ngokuvuka kwabafileyo futhi yamethule phambi kwethu ukuthi akafile uphile kuze kube phakade
And is here now in the midst of us this afternoon
Futhi lapha manje phakathi kwethu kulentambama phakathi kwethu manje ukuba sikhombise iphila Akusikho engingakuzuza ngempumelelo nalokho engingakufakazisa. Yilokho engikholwa ukuthi uNkulunkulu ungizizele khona ngempumelelo. Anginaziqu zobungcweti, iPhD noma iLLD. Angisiyo ngisho nemfundo yokubhalwa nokukhulunywa kolimi esikoleni. Bengingeke ngizuze ngempumelelo lutho, kodwa ngemukela lokho angizuzele khona ngempumelelo eCalvary ngenkathi uKristu enikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu, futhi uNkulunkulu wamvuza ngosuku lokuvuka ukufakazisa ukuthi nguye ezwele namuhla naphakade. Ngiyakwemukela ukuzuza ngempumelelo kukaNkulunkulu, futhi kuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngabo bonke ogoliswa yizono noma ugula ngokomzimba umuntu namhlanje. Ngiyanicela ukuba nemukele ukuzuza ngempumelelo kukaNkulunkulu. Asikhothamise amakhanda ethu mzuzwana nje senzele umkhuleko.
Holy and divine God, we come
uNkulunkulu ongcwele nonobuNkulunkulu, siza ebukhoneni bakho sicela umusa Nkosi.
We do not long, or neither do we crave for
asilangazeleli noma kanjalo asilangazeleli ubulungiswa. Besingekesa kumele ubulungiswa bukaNkulunkulu. Ubulungiswa bukaNkulunkulu bebungasilahla futhi busenze izono futhi busixoshe.
We do not desire your law, Father, because your law is
asiyufisa umthetho wakho Baba, ngoba umthetho wakho usenza sonke sibe yisoni. Kodwa sifisa umusa wakho, sifisa umusa wakho xolelayo ngoJesu indodana yakho, okungukuthi bonke abazokholwa wemukelwe. Asizama ukulinganisa noma yini Baba, ukwenza noma yikuphi ukuzuza ngempumelelo kuthile, ukusenza inhlangano noma ihlelo. Asizama ukuzenza sibe bakhulu,
but we just stay humble.
Kodwa sihlala nje sizithobile futhi siyakubonga ngokuzuza ngempumelelo esenzele khona, ngokuba oyakuzithoba uyakuphakanyiswa. Kodwa lowo oziphakamisayo ngokuzuza ngempumelelo kwakhe uqobo kusobala uyakuthotshiswa. Busisa leli bandla elincane Nkosi, umelusi walo ligugu, laba bazalwane abaligugu onathi namhlanje abadikoni.
These lovely
abaphatheli laba besifazana abathandekayo, amantombazana asemancane nezinsizwa zihlezi lapha nje ekuguqukeni kwempilo. uNkulunkulu sipho umusa wakho, semukela ukuzuza ngempumelelo kwakho ngoJesu. Siyakholwa ukuthi wafa ya ngaphezu kwalokho wabuye wavuka ngosuku lwesithathu ngenxa yobulungisiswa kwethu.
We believe that he ascended on high.
Sikholwa ukuthi wenyukele kweliphezulu futhi lapho wathi mela imuva omoya ongcwele kuba abe ngummeleli nokusihola nokusiqondisa.
Christ
esimweni sikamoya oyophila kithi futhi enze imisebenzi efanayo uJesu ayenza, ngoba ungukuphila kwakhe kithi.
Oh
Nkosi, kwangathi amathempeli ethu angahlanzwa, izinhliziyo zethu zihlanzwe kukho konke ukungakholwa, imiphefumulo yethu yenelisekile ngoKristu ukuzuza ngempumelelo kwakho. Futhi kwangathi singakwazi ukuthatha isihawu sakhe nezwi lakhe futhi simlethe abe ngokoqobo kakhulu kulaba bantu kule ntambama. Ukuthi inqobo nje uma isekhona eGrand Prairie, inqobo nje uma kusenabantu lapha abasakholwa, sengathi indaba ingaxoxwa ngenxa yobukhosi bakhe. Kwangathi kungabangela imvuselelo emfashini endala ukuba iqubuke phakathi lapha, imiphefumulo eminingi isindiswe, ngokuba lolu mhlampe usuku olukhulu lokuhanjelwa lapho sonke sesibuthene ndawonye njengabantwana bakho abakholwayo. Siyakucela egameni likaJesu nangenxa yakhe. Amen.